Wacha niseme, tumeondoa ushuru kwa aircrafts, helicopters, parts, engines. Kaona watu wengi wapo wakisema, unajua huyo president ame, marafiki zake, sijui. Tunasikia hata yeye yako na helicopter, sijui katika ile proje ya kawaida. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya hivi. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya aircraft. Kwa sababu, Wilson Airport na Kenya is the, I think the second or third or fourth busiest airport in Africa. Hii Wilson Airport yetu hii. Na kazi kubwa ya Wilson Airport pale ni repairs, maintenance. Kwa sababu, wakati tuliweka hii ushuru yote, wakahamia Tanzania, wakahamia Uganda. Tukapoteza biashara, tukapoteza ajira. Wilson Airport karibu inafungwa. So, the same industry players kutoka Wilson Airport walikuja wakasema, jameni, mbona sasa mnatufanya tupeleke ndege zetu Tanzania ama Uganda? Na hapa ndio tuko na engineers, hapa ndio tuko na specialists ambao wanaweza kutufanyia hii kazi.